Ikidunda ni ya Vince.
It was down, but things got better.
Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. One man army kanairo ndani. Manzo ni road to riches. My bros never leave me hanging. Tiki mzima si mejama sick head. Mjunia ko missing bali. Na baby mamza na dry ni mlishe. But fam ni fam na bloody sticker. So me si jai lose interest. Maurichi peke no rejects. Tulianza tene from ages. Ni step by step on stages. Na reminisce ni kisip I'm faded. One mic na mirista zishuke. Zikifota na ka bible pages. Akikuja hajaiva decent. Mini za tela na die some babies. Ninge moka na futa before. Nikakosa kujituma nga flop. Never been lucky of course. Labda baraka za jaja ndio mo. Hija man kwa jam si neutral. Na alele ni ya Kariako. Na mambanga wa kuende uko. Nilishikwa bila break law. Mafan toy na cam. Kuni wapole kuna vitu na plan. Maisha naishi kwa gram. Tofauti sana ukikuja kwa ground. Budangu wali jam nilim let down. I hope I understand. Missy pilot, engineer, massageon. But I'm still the man. Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. Ndakucha pia mbili tatu. Vile uneza kuwa numere uno. Ataka msupu upenda ma bad boy. Usiwa yomba pusi na fujo. Arif engineering graduate. Takomtani ya nakinda ma bulldog. Hapa Kenya hadi ni chocha. Deep state tisha geuzi ya Ruto. Bidi ndio najua. Nikisema inakuwa ni shua. Shingo ice iskia mafua. Mina ugua. One time for the time tulikosa. Chwani ya kijamu ya kumaliza pressure. Pesa ime lost mashake on sale. Wanozia nani zo acres. Squeezy na prima Tesla. Bank transfer no Mpesa. Idhapi imeenda. Mada nalia nafa kujenga. Ops nilisikia wako emba. Nikotasia na mamemba. Operation kuatenda. Chinga mana diye baki mteja. Life is a gamble brah. But leo sika kesho man. Kwa mangoma na faku snap. But leo mina bonga facts. Nili face my fears one on one. Misi jui kurelax. Na bleed kwa beat. Feel my pain. Naifanyanga from the heart. Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. Budangu wali jam nilim let down. I hope I understand. Missy pilot, engineer, massageon. But I'm still the man. Ni step by step on stages. Na reminisce nikisip I'm faded. My fan join a cam. Kuni wapole kuna vitu na plan.